Ulendo, obanda kwao, angakale ave, palive kandu, nandini zate, pangwela mchape, nanena kuti, akumwa sazapa, koma zopano, obweta mchape, ambili hafa, obuza kale, awa ulendo, obanda kwao, angakale ave, palive kandu, nandini zate, obwela mchape, nanena kuti, akumwa sazapa, koma sopano, obita mchape, ambili hafa, obuza kale, apa ulendo, obanda kwao, angakale afe, palile kandu, nandini zate, obwela mchape, nanena kuti, akumwa sazapa, koma sopano, obita mchape, ambili hafa, obuza kale, apa ulendo, obanda kwao, angakale afe, palile kandu, nandini zate, obwela mchape, nanena kuti, akumwa sazapa, koma sopano, obweta mchape, ambili hafa, obuza kale, apa ulendo, obanda kwao, angakale afe, palile kandu, nandini zate, obwela mchape, nanena kuti, akumwa sazapa, koma sopano, obita mchape, ambili hafa, obuza kale, apa ulendo, obanda kwao, angakale afe, palive kandu, nandini zate, obwela mchape, nanena kuti, akumwa sazapa, koma sopano, obita mchape, ambili hafa, waliwa kale, apa ulendo, obanda kwao, angakale afe, palive kandu, nandini zate, obwela mchape, ambili hafa, obwela kale, nalurendo, obanda kwao, angakale afe, palive kandu, nandini zate, obwela mchape, ambili hafa, palive kandu.